di doke per io an choke bari io nugalba bahur rao gabar ba di doke per io an choke bol yo ba ashu bibi sahisan igaban leya muktadi suway nayi bol yo ba ashu bibi sahisan igaban leya muktadi suway nayi iskadabhnaaniyo baadi donki waalumay baadi donki waalumay iskadabhnaaniyo iskadabhnaaniyo baadi donki waalumay baadi donki waalumay jaabto urdihi alkaafiyo isinka aan ku waynahay barni waan iselayna hadan bela jaabto urdihi alkaafiyo isinka aan ku waynahay barni waan iselayna
Barni wani selaina.